Atenga masomero mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo gagudde mu butongole olunaku olwaleero naye nga gaguliddewo mu kiseera nga tuli mu kutya olw'okubalukawo kw'ekirwadde ekya Ebola. Amasomero agasinga gambe okuba nti gaadetegeseeseteese bulungi naddala okwanganga ekirwadde kino. Oluvannyuma lw'ekirwadde kino okubalukawo ekitongole ky'ebyobulamu kyavaayo ne kigamba nti abantu bano balina okufuba okulaba nga bateekesa mu nkola ebiragiro byonna ebirina okubanga bikolebwa okukendeeza ku nsasanya ekirwadde kino. Mu mboozi y'akafubo ne Radio Simba, Assistant Director ng'ono wa ssomero nga ye Jimmy Bagunywa, omukulu w'essomero era omu ku baddukanya essomero mu bitundu eby'ennansana ku St. Joseph ennansana. Avudena agamba nti nabo bakola ekisoboka kyonna okufuuka nga bateekesa mu nkola byonna ebirina okukolebwa naye nga ate bijjidde mu kaseera akatono nga badde tebabyetegekedde.
So we are starting our inspections to get to see what's ground and how we can support them to do better.